SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Olo e whaafafonga ili SBS Samoan. Sa ili nisi mai utala ili sbs.com.au/Samoan.
I se whaalinga whaalawa i tele mai le moto le tupu o Peretania i Buckingham Palace. Na tā ua i le a awhia o le fionga i a Salesa le tolu po King Charles III i se kānesa ma o loo whaia nei i a ini tonga fitinga. O le masina na te aneina whaia ini tonga fitinga o le kānesa o le prostate i le tupu o Peretania e tu sai ma le whamatalanga mai Buckingham Palace o se isi tu a inga kānesa ua awhia i nei le tupu Salesa le tolu. Na umai e se whamatalanga mai le pālemia Anthony Albanese e awe ai masui o le atunu ui au se tālia nei.
This is difficult news and we hope for King Charles, for His Majesty and for all of their family, all of the very best. We want to see His Majesty return to full duties as soon as possible. We of course look forward to the Commonwealth Heads of Government meeting will be held in our region. And of course, we have invited King Charles to visit Australia and we sincerely hope that that is able to occur.
Le Palemia Anthony Albanese, ua whaiolo mai foi ua tōro pō uma te ute tau ave o le tupu King Charles III ai o whanga solo na tonga fitinga. E le o whaai loa maia, le tu a i ngā kānesa o lo oa fia i Salesa le tolu. Ua whaai loa le te leo whiau wha a mālosi au, ma whaala e i au mai tā i tā i o atunu ui le lalolangi. E au fia i le peresetene o America, Joe Biden.
I'm concerned about him, just heard his diagnosis, but I'll be talking to him, God willing.
O Salesa le tolu, na tūla i mai le nofua inga, I le aso valu o se tema o le lua, fe lua sa fulma le lua. Ina ua tu umalo lona tina Elisabeta le lua, I le mae ai o le lata I le fitu sa fulu o tausanga, o avea Elisabeta le lua ma tupu o Peretania ma au se talia nei. O le ripoti na whamapopo ina Alex Anifantes mo le SBS News.
Toi fia whaafafonga I nisi tala whapea? Whaafafonga I le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fela vai mawailau podcast.